Katu suwezi kukubali, usimpange one to kawe so mkali. Ukiona shazi yole unacha uduwanzi, ukiona mduwanzi mwenye na kuona panzi. Niko matawi ya juu, nisina dhambisha tubu, na mini mungu tu, huku na jaza kibumu. Nite Mr. Tu, mshako mami sugu, kila siku na bugi, dipi mshikaji na gundu. Kipata na furai mungu anatokwa mafungu, ukijidai uwe napata uchungi. Nauliza why huku nataka ilo tuzu, na keep the ride, yuwa maisha ya narusu. Yeah, ukiona ujinga tukita
mada
so unabaki unashanga
mada
kitani minina
mada
alright
mada
yeah, hata kishinda ninaja
mada
squeeze in it to bata mada nyumbani minida
mada
nyumbani minida
mada
minapenda cash money chicks ni wabani
mada.
Minapenda cash money, chicks ni wabani.
Niko mtani na shesha
mada,
chana na lala
mada,
siku na kesha hasta kabisa.
Na majala ndo mchongo nao ni stress, kama una daily pleasure sini stress, kama una daily pleasure sini stress.
Mada mada
touch na na
mada mada.
Alright
Sio kumode tu, tunafanya di mazishi ya beina fusa na saka ule kwa mbishi tena bila nguvu. Kushinde na kwa rahisi, mikono juu atriza, amesha sema rahisi. Nkio na stress, naenda kumwaga beat, kisha napata verse, naenda kumada beat, kisha na wapa stress. Kisa nimepata heat, kisa nimepata cheko, mboy kawasni. Kauna shinde tu kita, kuto kuchunguza na chifanya. Oh yeah, US ni on time bro, jo hapa hata kupe kazi ya kufanya.
Mada
touch na na
mada mada.
Alright
yeah, ukiona ujinga tukita
mada
so unabaki unashanga
mada
kitani minina
mada
alright
mada
yeah, hata kishinda ninaja
mada
squeeze in it tobata mada
nyumbani
minida
mada
nyumbani minara
mada.